tena ma make you the one, no. Tumetoka mbali ni ukweli, kumbuka tukicheza bando. Nipe kibali cha kukuita mpenzi tukisonga kando. I wanna make you my only, I bet you really know my handle. You're in my heart, I keep it safe, keep it safe. You're in my mind, don't fade away, fade away. You're the reason I feel okay, feel okay. Now I'm having you in my way. Baby, nipe mapenzi yako, pendo for me. Nataka kuona mapenzi yako, pendo for me. Nionyeshe mapenzi yako, pendo for me. Fire kitu fine. Kama mbaya mbaya, there's no time. Sasa ni kutamba, niko juu na jidu. Cause you're my baby boo, I don't need no comments. Satisfaction kwa wingi ni tricky, usiulize, is my only. Baby, nipe mapenzi yako, pendo for me. Nataka kuona mapenzi yako, pendo for me. Na penzi lako, pendo.